inhlekelele evuke kuseni endaweni emnyama yezwe amazwe aphezulu ekhala kakhulu ngibuka ifoni yami ukubona izihloko zezindaba ukubona izihloko zezindaba iphukile
Tito on the beat
Ukubona izihloko zezindaba